Country to his daddy.
Treble Records.
Mwenzako na upopa kulewae. Usiniburu seka chelewae. Mwivu ntaugulia, subira nayo ikavuta shari. Mapenzi kiungulia, nipisha tokota nidosari. Oh baby, mapenzi lako amlede. Nishike bega tukende, ininginie kaembe. Oh baby, mapenzi lako amlede. Nishike bega tukende, ininginie kaembe.
Shamiri, sijageuka kiyama.